Jamani, hepa. Yeah. Aho. Watoto na nato. Mini gundi wanangongea ngora mida ya bundi. CEO chopo ni check tu atuna hundi. Paul Maker dugu timu ya ushindi. I'm free. Ndomana na mzuka mkali, lazima upagawe kukaa nyumba moja na mnyama mkali. I smoke weed na shot za pombe kali, alafu na suza na bia usingizi shwari. Kupa babaki wewe ni visa njo ugongewe, uko chimbo wifi usiko giza njo ungolewe. Chemical ale niko mabada chale, story ni mabu ila akele ni male. Mkishaka kwenye biti moja hamna nani mkali, ukimchawia mkali unaharibu mziki mkali. Twende na mama political connect tufike mbali, haya mambo ya kuchukua sites ni kwa city kali. I'm free, made you free. Nishaka tired interview ya BBC, ukitaka kukata drugs kata kwanza PPT. Chochote utopata, yes, ukija kwangu utapewa na chotaka, but sex kwangu napewa free. Mana tuna enjoy wote, so loud not to do. Tunaweza tukalala wote kala fiki tu. Uwengine ni kama mandonga wanabonga tu. Naweza kusema mchongo umechonga kumbe analonga tu. Yes, I'm free, I mean free. Kitani free, nyumbani free, kazini free. Game free, club free, yes I'm free. Maison free, element free, kidimbwi free. Tunaweza kuteka meza we, tukimbia bili. Yes, tunaingia free, but tunatumia mamili. Unaweza kupata chochote free, but not my day free. I'm free.